kana vichuchu na kashepu kakuchora. Nyuma mzigo kamefunga shadondora. Kana mapigo rita ola Cinderella. Katanifanya nitazimwaga na hela. Katanifanya nitakuwa zuzu. Hata sijui nimepigwa juju. Yani kabisa kanifanya bubu. Nojanja wangu kwake nimechupu. Body lako amazing blonde skin color. Watu nafanya unafanya unakera. Uvae jeans uvae skinny au vae dera. Watu nafanya unafanya unakera. Kuzunguke uwani nyonga kata slow. Kushuki puka chini baby go down low. Tufunje kitanda tuchane mito. Jimwa, 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 jimwa. Ayafanya kama unaifuata fuata. Jimwa, 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 jimwa. Ayafanya kama unaifuata fuata. Jimwa.
Yai papi, mtoto wa watu ananikunywa bila chesa. Kana kaka snack hivi vile kameweza. Luku safi safi handsome na maviz na mapesa. Gentleman pekee ndiyo mina die. Kama ni bad boy mshow, yes you're my type. When you show vile una feel, sipendi mahype. Rusha luga si unajua, already I like your vibe. And I like your style, napenda hiyo cologne. Niko na space ya mtu moja ingia kwa raw. Shika tenje weka number kwenye phone. Later tuputane tuende chuo, me and you alone. Tusakate, nikupakate. Nikupe macho walafu unipe mate. Na finote, na vile uko taste. Leo niko na wangu so kila mtu na wake.
Kuzunguke uwani nyonga kata slow. Kushuke paka chini baby go down low. Tufunje kitanda tuchane mito. Jimwa, 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 jimwa. Ayafanya jimwa na ifuata fuata. Jimwa, jimwa.
Another Gbedu from NigerPickup.com.